Mayibongwe inkosi ngayo inyweba le uba sibe lapha kwakhona sizodumisa sidumise ngomoya nangenyaniso ngenhliziyo ezigcwele uvuyo ngokuqinisekileyo sinasisizathu nenjongo yoba simbulele uThixo xa sifunda izibhalo ezingcwele sizintywilisa kuzo siqaphela uba uThixo uhamba oluhambo lokholo kunye nathi kwaye uzityhilile izithembiso zakhe kuthi kwaye siyazi ukuba nathi siphakathi kwabenyulo siyavuya njengokulula uba uThixo okwenenceba kuthi na esithi ndinenceba kuloo ndinenceba kuye siyazi ukuba kukhona amakholwa nabangakholwayo kulo lonke ihlabathi bakhona abantu abo uThixo abanyulileyo phambi koba kusekwe ihlabathi ngokokwazi kwakhe kuxele ngaphambili uThixo wayesazi ukuba uyokuba ngumntu onjani uzawugqiba kanjani baze wakwazi ukwenza isigqibo kwangaphambi kwexesha akuthi uThixo ufuna ukuthumela abanye abantu ezulwini abanye abathumele esihogweni ayikho njalo uThixo ufuna wonke umntu ukuba aye ezulwini kodwa ngoba inguThixo esazi konke wayesazi ukuba ayinguwo wonke umntu ofuna ukuya ezulwini yiloo nto ebavumela ukuba bahambe iindlela zabo Thixo nje ulilungisa kanyanzeli mntu kukuphela ngabazikhethelayo abazawuya esihogweni bengabazikhethelayo baya ezulwini ngawo bafuna ukuba phayana abazawuba phayana ongafuni akazi uba pha uThixo akazunyanzela umntu ukuba enze into ethile okanye ethile uThixo ubanikile abantu inkululeko yoba benze izigqibo zabo kwaye ngokunjalo kushiyeka elilungisa kunintsi esinokuthetha apha kakhulu kwesi sahluko sinye njengoba umzana uRuth selexelile ilizwi lesiprofethu liphindaphindiwe labekwa phezu kwesiphathu sesibane into eyazisiweyo ingcinelwe ngelizwi lobuprofethi kwaye bekubhaliwe kwaze kwashunyayelwa ngokuhambisana noku ingaba yonto enye nalena le uThixo asinikileyo kule mihla yitsho nje kube kanye utsho ngenxa yakho uba ingaba sikwenzele thina na oku hayi uThixo usinikile umoya oyingcwele omnye othe wakhokhela abazalwana ekuqaleni ngoku ukhokhela thina apho ekuphileni kwilizwi elinye kwizithembiso kakuhle kakuhle kulo lonke icebo likaThixo yayingengopawulos wayenokuqhayisa ngobu bulumko wamiselwa nje ngomsebenzi kaThixo ngomlungiseleli wemfihlelo zikaThixo yiloo nto wayenokunaba nje ngecebo likaThixo kwanyukela phezulu kwahlezantsi kude kwiindawo zonke njengoko wakunikwayo ngubabalo kodwa kunjalo niyazi ukuba singabo bonke njengoba sibonile kwamayuda banintsi amayuda angakholwayo kodwa kunjalo khona amayuda akholwayo kwaye kakhulu xa sicinga ngolwanyulo sicinge ngekhulu namashumi amane anesine ewaka sibone ukuba uThixo uzigcinele amasalela phayana nam ngokunjalo bendifuna ukuxhamla kwintetho yakunomothotholo namhlanje bekumalunga necebo likaThixo ndiqinisekile uba nikuvile kodwa lathi elanenekazi sizawuphinde sikufowunele kodwa kuqala ebefuna ukwazi bandiza uthetha ntona kwaye kumalunga nobhaptizo lwabantu abadala nobhaptizo lwabantwana. Ndathi kakuhle kakuhle ndizawuthetha ngobhaptizo lwamakholwa phakathi kobhaptizo lwabadala nobhaptizo lwabantwana ngokubhekisele kuMarko 16 nomqolo weshumi nesithandathu. Wathi ewe, ngumqolo omhle kakhulu lowo, kodwa uzawuphinda andibize. Kakuhle kakuhle besoyika ukuba ukholo ibiza ba yiyona nto engumdla, kodwa ke kunjalo sawuqhubeka sizame ngenye imini sawuphumelele ekuvakaliseni ilizwi lenkosi. Apha ndingafuna imiqolo embalwa kwisahluko sidlulileyo ngokuba sele kugxinise ukuba ibiluthando lukaThixo olwalunyanzela uPawulos. Kwaye ithi kwabaseRoma isahluko sesibhozo umqolo wamashumi amathathu anesibhozo ithi, kuba ndeyisekile kukuba nakufa, kukuba nakufa nabomi nazithunywa zezulu nazilawuli naziphatha mandla nanto zikhoyo nanto zizayo nabuphakamo nabunzulu nasinye isidalwe sisimbi, asiyi kuba nako ukusahlula thina elithandweni lukaThixo olukuye uKristu Yesu inkosi yethu. Sasohluliwe kuThixo ngokungathobeli nangesono, kodwa siphinde samanyana noThixo ngayiKhalvari ngesenzo sokusindisa sikaThixo kuKristu. Sixolaniswe kunye naye, sabopheleleka kuye ngothando lwanaphakade. Ayikho into engasohlula kolu thando lukaThixo. Emva koku Paulus ngokuqinisekileyo wayefuna ukugxininisa oku xa esithi, ndithetha inyaniso kuKristu, ayikho enye inyaniso ngaphandle kwenyaniso kuKristu. Uyindlela, uyinyaniso, ububomi, yonke into emdlulayo idlula inyaniso. Ndithetha inyaniso ndikuKristu, andixoki. Sazela sami ngokunjalo siyangqinela kumoya ongcwele. Ngoku kufike le mvakaliso yobunzima obukhulu nokuhlungu eqhubekayo esentliziyweni yakhe. Apha kumele ngenyaniso ndibuze kuthi sonke nam ndizibandakanye ukuba ingaba oluthanda lukaThixo oluthando lusindisayo sele lugcwalise iintliziyo zethu kakhulu na, apho singade sikwazi ukuthi okanye siqale ukuthi okanye sithethe ukuthi sithethe into uPawulos wayethetha yona ukuba unokumka abanye bangangena ebezabo kulungela ukwenje njalo. Ngoku wama ebridgini njengoku Moses wama ebridgini emela abantu wathi, likhuphe igama lam encwadini yakho, vumela abantu baphile. Wama ebhlorhweni olo ke luthando olusindisayo olungaphili ngamagama kuphela kodwa nangezenzo. Ndiyalunqwenela nje phambi kokudubula kwemvuselelo yokugqibela. Ndiyinqwenelela sonke ngenhliziyo yam yonke ukuba sikwazi ukuthwala oluthando lungcwele olusindisayo ngaphakathi kwethu njengenxalenye yemvelo yethu engcwele. Kukuphela ngoko siya kubona abalahlekileyo besindiswa. Soloko sizohlula kubo, uThixo akazukwenza nto. Kuba siyazohlula uThixo akazukwenza, ngabe uzawukwazi ukwenza into kuba asikhathali, asikhathaleli ukulahleka kwabantu, ingxinaneko yabantu? Yintoni ke ngoku uThixo anokuyenza? Kodwa ngethuba sithi sifane noPawulos kwaye ibandla langaphambili
who could not help but say,
owayengenokwazi ukunceda kodwa wathi uthando lukaThixo liyasinyanzela. Kumele kube njalo. Ithini kwibandla lokuqala kwisigaba, kumyalezo wesigaba sobandla lokuqala ukuba ndichasene ndinale nto ngakuwe yokuba ushiyile uthando lwakho lokuqala. Ekupheleni kumele sibuyele kuthando lwethu lokuqala, uthando lwethu lokuqala lwamazibulo. Sivile sonke ukufanekiso kakuhle sele kufundiwe ngokuvakalayo malunga nesithembiso. U-Abraham wayenonyana baninzi, wayengena Isake kuphela no-Ishmael, wayenenani elininzi lonyana neentombi. Singafunda ngako emva uba iphinde watshata kwakhona, kodwa isithembiso senzelwa kuphela omnye, lo wamkela ilifa lonke, abanye bafumana izipho bahamba kunye nezo zipho. U-Isake wadla ilifa into yonke, wayindlalifa yesithembiso. Kunjalo ke ngoku ayingobantwana benyama abangabantwana bakaThixo, kodwa ngabantwana besithembiso. Ingaba sele sifikile na ekuqondeni ngenyaniso ukuba kuthetha ukuthini na ukuba uThixo unabantwana besithembiso? Mhlawumbi khona iindidi ezimbini zabantwana bakaThixo, abo bazawuba nesabelo kuvuko lokuqala nabo bazawuba nesabelo kuvuko lwesibini. Abanye bakhola izithembiso zikaThixo, abanye kubo azithethi nto. Kwaye ndingakhumbula kakuhle amaxesha apho ngokucacileyo kwakumalunga nokubeka ulungiselo lukamzana uBranham kumxholo olungileyo weBhayibhile. Ndingakuxela ntoni? Bonke bayamkela, nabashumayela abakhulu bokomoya bavuma ukuba zange yakho indoda elolwahlobene emfihlelo kanje emhlabeni sukela kwiimini zikaYesu nabapostile. Kodwa xa kwafikwa kumbuzo wokuba ingaba banokukholwa na kuba isithembiso selizwe sazisekiseka phayana, azange bavume, baqhubeka besenje njalo kude kube namhlanje. Ukuba bekungekho sithembiso uThixo wayengenakwenza nto okanye ngeyingenzanga nto. Ukuzaliseka kwenzeka ngokwezisekelo zelizwe likaThixo ukuba kubuyiselwe zonke izinto. Ubani ozikholwa izithembiso? Abantwana bathixo abayinyaniso ukuba injongo yintoni abo baziwe kwixela ngaphambili. Mamela ndikufundele apha suka kumaGalati kwimihla yokugqibela. Kwaye ndiyathemba ukuba ayikhange isigqithe nje, zayifunda kwakhona kumaGalati isahluko sesithathu umqolo wesibhozo. Isibhalo sibona ke ngenxa engaphambili ukuba uThixo uyazigwebela iintlanga ngokwaselukholweni. Sazishumayela ngenxa engaphambili iindaba ezilungileyo kuAbraham sisithi ziya kusikelelwa kuwe zonke iintlanga, hayi nje uhlangulunye, zonke iintlanga. Loo nto abizwa ukuba nguAbraham uyise wezizwe ezininzi ukuze abo bokholo basikeleleke kunye noAbraham othembekileyo. Singaqhubeka sifunde kumaGalati sahluko sesithathu umqolo weshumi elinethoba. Into nenangoko umthetho walekelwa ngenxa yezigqitho ukude ifike imbewu le yayibekwe ngedinga. Siyazi uba ingantoni nale nto. funda ngoku ndiqhubeka umqolo amashumi mabini nesibini keso na isibhalo sisuke sazivalela ndawonye izinto zonke phansi kwesolo kuze idinga eliphuma elikholweni kuYesu Kristu linikwe abakholwayo. Kulula nje kakhulu. Singafunda iparagraph yokugqibela apha njengokufanisa. Kusuka Galati sahluko sesine. Kunye nento esiyifundileyo kwangaphambili. Kuma Galati isahluko sesine umqolo wamashumi amabini anesibhozo. Thina ke bazalwane ngokoguka isake singabantwana bedinga. Ingaba siqondile nangokupheleleyo oku bazanodade? Ingaba siqondile ngokupheleleyo ukuba asinalizwi lesithembiso kuphela kodwa thina ngokwethu kule mbewu yesithembiso kaThixo sanyulwa samiselwa kwixa elingaphambili njengabantwana bakaThixo phambi kokusekwa kwehlabathi. Kwaye ngokuba singabo sikholwa zonke izithembiso uThixo azenzileyo elizwini lakhe. Kwaye umoya wesithembiso uza phezu kwabantwana besithembiso. Kodwa mamela into nenye ebhaliweyo uqolo amashumi amabini anethoba kusuke kwanjengokuba wayesithi oko owazalwa ngokwenyama amtshutshise owazalwa ngokomoya kwaba njalo nakaluku. U-Isake wamshiya yedwa u-Ishmayeli kodwa yayintoni ekuchaseni noko? Yayinxunguphala okukhulu. Yintoni imeko namhlanje? Ngubani otshutshisa okanye ngubani otshutshiswayo? Oku kusibonisa kakuhle ukuba ngubani ubani. Kekho umntu odinga uba akuthethe ngamazwi. Kuyacaca. Uphi amen? Kuyacaca into esiyiyo. Ingaba siyatshutshisa okanye siyatshutshiswa? Ngowona mbuzo lula kulo omnye khawule ngomoya wayetshutshiswa. Mamela oku kwakhona kodwa ngoko njoba lo wazalwa ngokwenyama ngokwamazwi asemhlabeni ke bobabini babakho ngokubakho komntu kodwa omnye wayekhawule ngokwesithembiso ngoko ke iintsikelelo zikaThixo zahlala phezu kwakhe. Kodwa nje ukuba lowo wazalwa ngokwenyama ukutsho ke ngokokuqonda komntu wamtshutshisa lo wazalwa ngokomoya ukutsho ke kungokwentando kaThixo ngokubhekisele kwisithembiso. Kunjalo ke nangoku akuzange kohluka kwaye akuyi kohluka. Umqolo wamashumi amathathu ithi sithini na ke sona isibhalo sithi likhuphele phandle ikhobokazana nonyana walo kuba unyana wekhobokazana akasayi kuba ndlalifa kunye nonyana okhululekileyo. Omnye kakuhle kakuhle kumele afunde yonke into ehamba phambi koku. Ukuqala umzekelo umqolo wamashumi amabini anesithathu nditsho nakumqolo wamashumi amabini anesibini ukuze sibe nomxholo opheleleyo. Uthi kuba kubhaliwe ukuba uAbraham wayenonyana ababini omnye ngowekhobokakazi omnye ngomfazi okhululekileyo kodwa lo wayengowe khobokazana wazalwa ngokwenyama lowo ukhululekileyo wazalwa ngokwesithembiso. Ndifunda umqolo wamashumi amabini anesithathu kuma Galati sahluko sesine. Waye okunene lo waye wekhobokazana ezelwe ngokwenyama kodwa lo umfazi okhululekileyo wayezelwe ngalo idinga. Ukutsho ke oko kwenzekayo ebandleni kumele kwenzeke ngokwesithembiso esisime kuso ukuze sibone uThixo ezalisekisa isithembiso sakhe. Yintsikelelo leyo. Kuko oku kuyabonakala ukuba uThixo unathi. Ubenokuthanda. Uba benhleli apha uPaulus ebeshumayela khona. Ndicela ngenyaniso babenothanda ukuba ndichophe apho ashumayela khona kude kube sebusuku. Apho acacisa khona icebo likaThixo. Ndiyavuya uba sinayo iBhayibhile. Siyambulela uThixo mnqophiso omdala nomnqophiso omtsha. Siyambulela uThixo ngabaprofeti, siyambulela uThixo ngabapostile. Ababhali kumele bahambe. Kumqolo wamashumi amabini anesine ithi, eziyintsokotha zona ezo zinto kuba aba bayiyo imi nqophiso emibini. Omnye uvela entabeni yeSinayi uzalela ebukhobokeni, onguHagare ke wona lowo. Kuba loo nto inguHagare yiSinayi, intaba ekwelama-Arabhi elungelelene neYerusalem yakaloku nje, esebukhobokeni ke nabantwana bayo. Babesebukhobokeni ngantoni? Ngazo zonke izinto ezazihamba nabo. Ngaphandle kubonakala ingathi nelizwi likaThixo libenza makhoboka. Banencwadi kodwa banaso isithile. Umqolo wamashumi amabini nesithandathu ithi, ngeyona ephezulu iYerusalem ikhululekile enguma wethu leyo. Nguma wethu lowo. Ukuba umntu uyazi ngamanye amaxesha kumele uthethe izinto hayi apha kodwa kolunye uhambo. Xa abantu bethetha ngamabandla angoomama babo apho bafuna ubuyela khona bonke, thina singamakholwa sazi into enye. Kuba zange sizalelwe endaweni ethile. Uma wethu uphezulu, iYerusalem entsha indawo yokuhlala umtshakazi leyo. Xa baxelwa uYohane kusithiwa yizanza kubonisa umtshakazi umfazi wemvana, wabona ntoni? IYerusalem entsha enxityiswe ngozuko lukaThixo, indawo yethu yokuhlala ke leyo. Kulapho siya kuba khona. Zinintsi nezinye izibhalo ezinokufundwa apha kodwa sicinga uba kakhulu ngoIsake nonyana bakhe ababini Esau noYakobi. Yeminye yemiqolo enzima lena kwizibhalo ekunzima uba umntu ayiqonde. Akekho umntu okubonileyo ukukhanya kweli hlabathi kwa uThixo sele eyimisile loo meko, ngoba wayisazi ukuba bengekabi lapha kulo mhlaba omnye uzoba yintoni, omnye uzaba yintoni. Ndikhumbula intshumayelo yathunyelwa ngumzana uBranham xa wathi uYakobi wayehlupha ngakumbi kunoEsau kwimvelo yakhe. UEsau yayiyinkwenkwe nje elungileyo ngendlela ekumele ibe yiyo. UYakobi wayenamaqhinga, yayingumqhathi, yayinobuqhetseba. Wade wafumana ilifa ngobuqhetseba bakhe. Ngabakho njalo, ngabo wakufumana ngokuzila ukutya nokuthandaza. Uxolo, ngokuzila ukutya nokuthandaza, hayi ngamaqhinga akhe nokulukuhla. UThixo waze wanaye, uThixo waba naye. Ayo mpawu yangaphandle ebalulekileyo kodwa yinjongo kaThixo, yinto uThixo amisele yona umntu kumele ayifumane. Ukuba izinto zangaphandle zichasene nayo, uThixo azange ayimise nakanye. Kodwa uyazi, indoda yakudala yakwaThixo yayinokukhokhelwa ngumoya ngaphakathi kwayo. Yayingubani? Uwabeka izandla zakhe phezu konyana bakhe wabasikelela, nguYakobi. Ngubani owathi hayi ngolu hlobo? NguYosefu. Hayi ngolu hlobo. Wathini uYakobi? Oh ewe, uThixo uzibekile izandla zam ngaphezulu, makube njalo. Kwakukhona nje iimpawu ezaziphayana apho kwakungekho mntu uzaziyo okanye waba necebo ngazo. kodwa uThixo wayezimisele ngeyure yazo ngaphandle uba abanye ababukeleyo bathini na. UThixo uyayazi into ayenzayo, nditshona namhlanje akadingi uba aphendule aphendulele bani ngako oko. Uthi apha indoda omdala uya kukhonza omnci njengoba kubhaliwe, uya kubi ndimthandile Esawu ndimthile. Kunzima ukuqonda oko, sonke siyavuma kodwa ke ilolo hlobo itsho njalo elizwini, kwayinto kumele siyikholwe leyo, ayikho enye indlela, kumele sikholwe ngendlela ekubhalwe ngayo elizwini likaThixo. Basekhona abantu namhlanje abathandiweyo nguThixo kwaye bayeza kuye, baya kuva ukudonswa ngumoya, bayazivumela ukuba baxelelwe lilizwi, bayeza enkosini, bayatsalwa, abanakwenza ngenye indlela. Kutheni thina silapha phantsi kokuvakala kwelizwi? Kungokuba siziva sitsalwa khona ukuze sivilizwe. Kwayikho inkonzo nditsho nencinci apho uThixo angathethiyo khona nathi. Ngokuchasene noko ke uThixo uyathetha, uthetha ezintliziyweni zethu ngalo lonke ilizwi elifundayo okanye eliphindwayo. Masibuyele kuPaulus. Ndinentlungu enkulu nokugubha entliziyweni yam kwaye ndinokunqwenela ukuba nam benokuqalekiswa kuKristu ngengxabazano bam ngokwenyama. Ngoku kufika udweliso, abangamaSirayeli ngokubhekisele ekwenziweni onyana noqaqawula nokunikwa komthetho nezithembiso, kodwa ke abenzanga nto ngakho oko. Ngokuchasene noko benze ulungiselo lwenkosi yethu lwanzima kakhulu apha emhlabeni kwaye kwakumele abaxelele ngokunyanzeleka konke ukuba bangubani na. Kwayibhaliwe loo nto kuYohane isahluko sesibhozo umxholo wamashumi amane anesine. Nina ningaboyihlo umtyholi neenkanuko zoyihlo niyathanda ukuzenza. Yena waye esisibulala mntu kwasekuqalekeni, akemi enyanisweni ngokuba akukho nyaniso kuye. Xa sukuba ethetha ubuxoki uthetha okukokwakhe, okukokwakhe ngokuba ulixoki noyise wawo. Mna ke ngokuba ndithetha inyaniso anikholwa ndim. Ngawapha amazwi avele afika engqondweni ngoku, Incwadi yesibini Tesalonika isahluko sesibini, ngokuba benga ikholwanga inyaniso uThixo bathumela ulahlekiso olukhulu. Nabani na uvele enyanisweni uyaliva ilizwi likaThixo, akanakwenza ngenye indlela, uyaliva nje ilizwi likaThixo. Ngokunjalo sisifundile isibhalo apha esivakala phantse ukuba sifane, esabhalwa nguYohane ngela xesha. Incwadi yokuqala kuYohane isahluko sesine umxolo wesihlanu, bona ngabe ihlabathi ngenxa yoko ihlabathi ngenxa yoko bathetha kwehlabathi, ihlabathi liyabeva ke. Thina singaba kaThixo, lo umaziyo uThixo uyasiva thina, ongengokaThixo akasiva. Siwazi ngaloo nto umoya wayo yinyaniso nomoya walo ulahlekiso. Kukhona imimoya eyahlukileyo umoya kaThixo ngumoya wenyaniso kwaye kubhaliwe baxa uthe wafika umoya wenyaniso uya kukhokhelela kuyo yonke inyaniso kwaye sithe saba namava ngako oku ngendlela emangalisayo kuyo yonke le minyaka ndikholwa ndiyavuya kakhulu kuThixo xa ndicinga malunga nokuba yena wabonakalisa kanjani na watyhile elizwini lakhe izithembiso zakhe icebo lakhe lonke kuthi ngendlela yokuba engazange yabonwa emhlabeni ngaphambili ingabuya ivuyela nawe le nto oh ewe lubabalo nje lukaThixo ayikho enye indlela esinokuyibeka ngayo besinganabo abaprofethi abakhulu okanye abapostile abakhulu apha into besinayo ibinguThixo omkhulu omangela izwi lakhe osathethayo ezityhila ngomoya wakhe namhlanje kwaye uyazi ukuba siza kuyamkela into azokuyityhila ukuba ebengabonanga ukuba siza kuyamkela ebengenakuzihlupha nokuzihlupha ukuba ayityhile kuthi uThixo wazi kakuhle ukuba ngubani okholwayo ngubani ongakholwayo yiloo nto ethetha nabo bamkholwayo sele sikufundile kwilizwi lokugqibela apha kwabaseRoma isahluko sethoba ithi pha kumqolo wamashumi amathathu ananye ukuba kodwa yena uSirayeli obesukela umthetho obulungisa akafikelelanga emthethweni wobulungisa ngani na ngokuba ukusukela kwakhe kwaye kungengokwaselukhulweni kwaye kungathi kungokwasemisebenzini yomthetho kuba babetheka elityeni eli lokubetheka njengoba kubhaliwe kwathiwa yabona ndibeka eziyoni litye lokubetheka iliwa lesikhubekiso bonke abakholwayo kuye abayi kudaniswa kodwa nabani ongakholwayo kuye uzawuhlazeka ukholo nethemba nokuthemba inkosi yethu mele kube lapho ukuba intando yakhe nelizwi lakhe lityhiliwe kuthi siyamthemba uThixo kutheni simthemba ngokuba asizihambelanga endleleni kaThixo ngobulungisa bethu kodwa sibeke ithemba lethu kubabalo lwakhe sakwamkela oko sikuvileyo ngokholo ngoko ke kutyhiliwe kuthi ngawo umoya ongcwele abapostile ngokunjalo bacacisa oku kwileta yakhe kumaHebhere ngokuba azange bayixube into abayivileyo nokholo ngoko ke zange balifumane inqaku thethwa ngoAbraham kuthi wamkholwa uThixo kwabalelwa kuye oko ebulungiseni uYohane ubhala ntoni kwileta yakhe nabani ongamkholwayo uThixo menza ixoki bani ongamenza ixoki uThixo oyinyaniso ngokwakhe masimkholwe uThixo ngeentliziyo zethu simkholwe kakhulu simkholwe kude kube ngoku yonke into ayithembisileyo ngokuqinisekileyo uza kuyenza ebantwini bakaThixo abantwini besithembiso abantwana besithembiso yonke into ibhekisele kubo uzuko lukaThixo kwenziwe onyana umnqophiso umthetho inkonzo yonke into yonke into ngaba ifanele bani ifanele abo bazelwe nguThixo kwaye bathe benziwa onyana abo banokuthi ababawo njengoba sele sigcininisile kaninzi sitsho kwakhona sithi uThixo sinike izithembiso kwaye ngawonke amaxesha kutyhiliwe kuba ngubani omkholwayo kubani ongamkholwayo. UPaulus lo uye wamkholwa sele hambe phambi kwethu kwaye linde iyure yokuzaliseka kwalo lonke icebo losindiso loThixo wethu. Xa onke uAbraham, Isake, uYakobe bonke abenyula bomnqophiso omdala nomtsha baza kuba selizukweni pha kumsitho omkhulu womtshato wangokuhlwa nenkosi yethu uthen bezabaphayana ngokuba bemkholiwe uThixo. Yona nto ebalulekileyo leyo. Abaninzi bayakholwa nguThixo kodwa ekukholweni into ayithethileyo balindele ukubuza kuyizalisekisa ndivuya nani. Umzani uRusi ugcinisile oku kwakhona nakwakhona kukhankanyiwe apha into abaprofethi umnqophiso omdala sele beyixelile kwangaphambili noba ivela kuMoses, kuIsaya, kuHoseya. Ndiyavuya kuko oku kwaye ndikhona ngumoya ongcwele omnye othe wasikhokelela kwinzulu zelizwi kwaye sibanga singqina ukuba umyalezo weyure usisondezile kwizithembiso ebezikho ehlabathini kwaye bezityhiliwe ukuze ukholo lwethu lubambelele kuzo ukuze sibe ngamangqina ako konke okuThixo akuthembisileyo. Emva koko sisuke ekukholweni sifikele ekubonweni. Sele inako njengoba kubhaliwe apha izitya ezimbini, isitya sembeko nesitya esingesesambeko. Ngoko ba uzakade umsindo unenceba kwizitya engezizezambeko obekela phi na kwezitya zembeko. Yanga angenza angasenza ukuba sibe zizitya zozuko lwakhe nembeko. UThixo unenceba ulo athanda uba nenceba kuye. Ngokwezibhalo ndiyakuba nenceba kosukuba ndinenceba kuye, ndibe nemfesane kosukuba ndinemfesane kuye. Namhla sidumisa inceba zoThixo wethu. Akuxhomekekanga ekubalekeni kwethu okanye ekufuneni kwethu. Uba bexhomeke ekubalekeni bangapha babalekayo kusasa ekuseni bayabaleka kodwa bayibonisa indlela kaThixo. Asiko kokubalekayo, asiko kothandayo kodwa kungenceba kaThixo kwaye siyayidumisa le nceba ingcwele esiyibonisiweyo esiyenzelweyo lubabalo nenceba yoba kumele sidumise uthando lukaThixo olubonakalisiweyo kuthi. Siyambulela uThixo ngaye umpostile uPaulus. Siyambulela uThixo ngazo izinto ezityhiliweyo kwizibhalo ezingcwele kumgangatho apho sinikwa indlela ngendlela indoda yakwaThixo ebeke yonke into ngokweBhayibhile. Ungayithatha ingxaki yokufunda kakhulu kumaHebhere nakwabaseRoma uba kubhekiselwe kangakanani na kumnqophiso omdala. Izulu nomhlaba liyawudlula kodwa ilizwi likaThixo liyakuma ngonaphakade kwaye ilizwi likaThixo liqala kwincwadi yeziqalo phele kwincwadi yesityhilelo isahluko samashumi amabini anesibini qolo ukugqibela. Masikholwe ke namhla singabi sathandabuza kodwa samkele nje ngokulula uba yinyaniso nathi njengoIsaki singabantwana bezithembiso zikaThixo kuba sithe saba ngamakholwa ukuze sikwazi ukukholwa into uThixo ayithembisileyo elizwini lakhe. Zicikideni uba unakuzikholwa izithembiso ezo uThixo azenzileyo elizwini lakhe kakhulu ezo zinikiweyo zeli xesha ngoko Maibe sisiqinisekiso eso kuwe sokuba wena wonyulwe nguThixo kungenjalo. Ilizwi belingenakuthetha kuwe nakanye. Ubuza ukuqhubeka kwindlela ephangaleleyo kuwo wonke umntu. UThixo wathethelani nawe kungokuba uphakathi kwabenyuliweyo. Ubeke ilizwi lesithembiso sikaThixo phezu kwesiphatho yosibane ukuze ulive ulibone ulamkele usilukholwe ngentliziyo yethu. Njengoba kubhaliwe apha kumqolo wamashumi amabini anesibhozo kubuya kugqiba umsebenzi aze awufinyeze ngobulungisa ngoba inkosi yakwenza umsebenzi omfutshane phezu komhlaba udumo kwigama lakhe elingcwele. Inkosi yakwenza umsebenzi omfutshane apha emhlabeni hayi ezulwini iyawugqiba phezu komhlaba ngowuphi lo msebenzi? Umsebenzi lo awuthembisileyo zonke izinto lezibhalwe elizwini ngokuba uza kugqiba umsebenzi ngokuqinisekileyo hayi ngokungaqiniseki kodwa ngokuqinisekileyo ngoba inkosi iza kwenza umsebenzi omfutshane phezu komhlaba. Yanga uThixo angasenza sivuye namhlanje sigcobe ukuba abaninzi banako ukuthandaza bayibulela inkosi ngayo inyweba yokusikhetha yokuvula ingqondo zethu ukuze siziqonde izibhalo size sibe nokholo enhlizweni zethu kungekho zinzame sinakukholwa nje ngenhliziyo zethu into ayithethileyo elizwini lakhe nento ayithembisileyo. Izithembiso zikaThixo ziyakuma zimile azisileli. UThixo utywina ngegazi lakhe into ayithembisileyo elizwini lakhe njengoba lisitsho iculo izulu nomhlaba lingatsha iintaba neenduli zinganyamalala kodwa abo bafuna uThixo bayakumfumana nelizwi lakhe lima ngonaphakade. Masimeni sidumise uThixo. Bawethu osemazulwini inhliziyo yami yashukuma umoya wami uyancancazela. Umkhulu wena uthembekile uthumele ilizwi lakho uthumele umoya wakho uthumele umprofeti wakho konke ngobunye nje obungcwele ukuze ukhanyise endaweni emnyama ukhanyisele abantu bakho. Wena unabantwana besithembiso abalivayo ilizwi lesithembiso bakholwe bathi bamkele umoya wesithembiso bakhokhelwe kuyo yonke inyaniso. Siyakubulela kakhulu ngalo ilizwi elifundiweyo la saziphila kulo apha namhlanje. Thixo somandla sisonke siyakubulela. Wena unguThixo kaAbraham kaIsake kaYakobe unguThixo wethu. Malidunyiswe igama lakho. Amen. Hallelujah. Once again I thank you from my heart. Kanye kwakhona ndiyakubulela ngenhliziyo yami yonke ngayo inyweba enkulu. Esithe sayiva elizwini lakho lilitsha livela etronini kweli xesha lethu. Ukuba izithembiso zithe zabekwa phezu kwesiphatho sesibane. Uthumele umprofeti othenjisiweyo ukuze abeke izithembiso phezu kwesiphatho sesibane kwesi sigaba sobuprofeti. Nkosi siyakubulela ngokuhambisana kwezinto njengoba kwakunjalo ekuqaleni. Abakhonzi bakho babesoloko bebuyela elizwini lakho bayibeke yonke into ngokweBhayibhile. Ngoko uthe wavumela intambiso enye yomoya ongcwele wakho bawuhlale phezu kwabantu bakho. Kwaye into enye yenzeka phambi kwamehlo ethu. Malidunyiswe igama lakho. Wena uhamba phakathi kweziphatho zezibane ezisixhenxe. Uyathetha kwaye uyenza. Usikelelekile lo unendlela bezokuyiva into umoya ayithethayo kuwa amabandla. Nkosi ngokungicela ngenhliziyo yami yonke ukuba phakathi kwethu sonke isidingo konke ukubhideka ba yonke into mayisuswe wonke umthwalo yonke into esama endleleni yakho ukuba isuswe ukuze utshaba lungabisaba nabango kuthi ukuze thina sibe ngabantu abazinikele kuwe abantu abangcwaliswe nguwe abavakalisa izidima zalowo othe wasizisa wasikhuphe ebumnyameni wasifaka ekhanyeni bakhe obungummangaliso Nkosi wena wazi zonke izinto kwaye ndiyacela kwakhona ngokuvela enhlizweni yam ukuba kwenziwe ngokukhawuleza ukuze indlela uyilungiselelwe uzuko lakho luthilwe ukuba zonke izithembiso zingu ewe zingu amen zizaliseke kulo ibandla uthe wathembisa imbuyekezo okube siyilindile sisayilindile kuba wena uza kukwenza oko udumo nozuko kulo igama lakho ngokunjalo izicelo zomthandazo izikhungo zonke yonke imithandazo ethunyelwa inyukele etroneni yakho Thixo othembekileyo uyazibona ileta izilapha uyazazi isidingo ngoku sicela sisonke ukuba holule ingalo yakho uvumele impiliso nenhlangulo ifike ewe yanga imiqondiso nezimanga zingenzeka njengokuqinisekiswa kwelizwi lakho yanga into ecelwayo kwivangeli ingenzeka naphi apho ivangeli kaYesu Kristu ivakaliswa khona siyakubulela Thixo philayo njengembewu yokomoya kaAbraham njengoIsrayeli kaThixo njengamaqhawe kaThixo apho unyana uthe wavela khona phezu koyakubi Nkosi siyakubulela ngakoku siyakudumisa sikunika uzuko wena wedwa egameni elixabisekileyo elingcwele likaYesu haleluya amen.